Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radio yanyu. Radio Ijwi rya Amerika mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ni ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga hashize imyaka 23 genocide ibaye mu Rwanda. Uyu munsi kwa kane tariki 13 ukwezi kwa kane abanyarwanda n'amahanga yose bashoje icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 23 ku rwego rw'igihugu. Cyakora ibikorwa byo kwibuka mu bice bitandukanye by'igihugu birakomeza. Nyuma rero y'imyaka 23 habaye genocide mu Rwanda, abarokotse babayeho bati. Uyu munsi twatumiye Madame Ingabire Marie Makire, turaganira nk'umujyanama ku bijyanye n'uburinganire gender mu w'impuzamiryango Profame Twese Hamwe mu Rwanda. Nk'uko bisanzwe habifuza kubaza cyangwa se gutanga ibitekerezo, muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo. Telefoni yacu ni 202-441-931. Muzere kutubwira uko abarokotse genocide babayeho aho iwanyu, intambwe bamaze gutera biteza imbere. Mutubwire aho mugeze mufashanya nabo mu gusana ibikomere, gusana imitima, kwiteza imbere, munateza imbere aho mutuye. Ni ikiganiro rero muri isanga. Nyuma mbere yuko tugera mu kiganiro nyirizina, nagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma badusubirizeho inkuru twabagejejeho ejo. Bamwe mu barokotse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda baravuga ko nubwo bagihura n'ingaruka zayo, hari intambwe igaragara bamaze gutera mu iterambere bageranije n'imyaka 23 ishize genocide ibaye. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika w'I Kigali mu Rwanda, yasuye abarokotse genocide bo mu murenge wa Kanyinya I Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, aganira nabo.
Ubwo barabazi bakatisha no babazana kuri aka gasusi niho bose babazanye. Noneho bageze hano nubwo batangira rero kubatemagura no kubatera amacumu n'amagerenade. Kuko wenda tugeze mu hepfo gato harimo imanga mbi cyane.
Ishyamba riri ku musozi wo mu kagari ka Nyamwiru mu murenge wa Kanyinya mu nkengero z'umujyi wa Kigali, Bwana Emmanuel Nsengiyumva uhagarariye inyungu z'abacitse ku icumu rya genocide yakorewe abatutsi mu muryango Ibuka arasobanura Ijwi rya Amerika inzira y'umusaraba banyuzemo. Ni ku musozi w'ishyamba n'impanga avuga ko interahamwe n'ubutegetsi biciye abatutsi basaga 1,000.
Hano ni mu manga ni ukuvuga ngo bageze hano rero babicira hano kujya hano hakurya bavuga ko hari harimo interahamwe zarebaga abashaka kwambuka bagenda zikabica. Nta hantu winyagamburiraga uramutse urenze hano gutyo kwibaranura byonyine wageraga hepfo warangije.
Ni amateka asharira bigoye abarokotse genocide kuyasubiramo uko yakabaye. Iyo bagereranije ibihe basanga hari itandukaniro rifatika nyuma y'imyaka 23 n'igihe genocide yari kirangira.
Leta yakoze ibintu bikomeye kuko igihe hari abapfakazi bari mu matongo nibura yabashije kubaho baba, ndetse n'imfubyi zibasha kubona aho ziba nubwo bitaragerwaho 100%. Kindi nk'imfubyi zari zabuze ababyeyi babashije kwiga, leta bashyiraho ikigega cya farije irabishyurira babasha kurangiza, benshi barangije amakaminuza n'abandi barakiga nibura, ariko ubona ko ari cyo leta yakoze kugira ngo nibura ihumurize abacitse ku icumu.
Ibivugwa n'uhagarariye inyungu z'abarokotse genocide Kanyinya binayemezwa na bamwe mu bayirokotse. Bonifrida Kabarasi n'umupfakazi wa jenoside utuye mu mudugudu wa Nyamweru, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abana be batatu na se ubabyara muri batandatu bazize jenoside, ko jenoside ikirangira yisanze n'imfubyi eshatu yabuza yacira na yamira.
Ku bantu barokotse jenoside rero ni ukuri turiyubatse, kandi icyo nicyo gikuru Imana nyine yatugiriye neza. Ngewe cyo nababwira nuko nta gahinda kaduheranye rwose, turatujije kandi ni ukuri kuba turyama bugacya ugacya ari amahoro, kumva dushimye uwo mubyeyi wacu. Kuko iyaba atariwe, ndavuga Paul Kagame, kuko iyaba atariwe ntabwo wenda tuba dutujije gutya. Ariko rwose ni ukuri hari aho mbese twavuye naho turi ubungubu.
Uvuye ku iterambere ry'abacitse ku icumu rya jenoside, baranemeza ko bateye intambwe y'ubumwe n'ubwiyunge hagati yabo n'abahamwe n'ibyaha bya jenoside. Uhagarariye inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi Kanyinya Bwana Nsengiyumva:
bigaragara cyane muri ibintu byo kwibuka uburyo bwitabira rwabagaho icyo gihe n'ubungubu biratandukanye. Icyo gihe wana bwitabira ari bukeya, abantu baza bafite ubwoba, ariko ubona ko abantu baza mu biganiro bakaza kwibuka, kandi ubona imibanire ntabwo ari mibi, ko abantu barahura baracyajya mu nsengero bagasengana nta kibazo, barasangira baratahana amakwe nta kibazo, gusa ubona abantu babanye neza.
Kabarasi, umupfakazi wa jenoside, nawe ati:
abakoze jenoside bamwe barafunzwe, ariko abandi muri makeya rwose ndeba nk'abo ngabo duturanye turavugana tukaganira nta kibazo. Nese ubundi wabigenza ute iyo bereze bakemera icyaha? Nuko
murasaba n'amazi, murasaba n'umunyu nk'abaturanye?
Nta kibazo rwose, nta n'ingenga batuzanamo.
Mu mibare iheruka mu ntangiriro z'umwaka ushize, bigaragara ko igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge kiri ku mpuzandengo ya 92.5%. Aha bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Nkuko nababwiye rero, dutangira mu kiganiro muri Sanga uyu munsi, turagerageza kurebera hamwe dusubiza amaso inyuma turebe nyuma y'imyaka 23 aho abarokotse jenoside bahagaze, uko bameze muri kino gihe mu byerekeranye n'iterambere. Namwe rero abakurikiye Radio Ijwi rya Amerika, turaza kubaha ijambo, mubaze, mwunganire umutumirwa wacu, mutubwire namwe uko iwanyu uko mumeze mwiteza imbere. Muri turi kumwe rero na Madame Ingabire Marie Makire, araza kutuganirira nk'umuntu uri muri Profame Twese Hamwe, cyane cyane twibanda ku bari n'abategarugori aho bageze mu iterambere. Namwe rero muze kutubwira aho mugeze, musana imitima y'abarokotse n'uburyo mufatanya mu bikorwa bya buri munsi, aho mutuye, aho mukora, aho muba. Ntabatendiye rero, reka twakire umutumirwa wacu, Madame Ingabire Marie Makire, ikaze ku Ijwi rya Amerika. Turi kumwe?
Turi kumwe, ndabumva neza.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Banje kugushimira byimazeyo kuba wemeye kuduha uyu mwanya. Nzi ko mu Rwanda mu bice byinshi by'igihugu bikorwa birakomeje byo kwibuka, ariko muduboneye aka kanya kugira ngo muganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Nyuma y'imyaka 23, iyo musubije amaso inyuma mukareba nk'umwari, umutegarugori, umupfakazi wa jenoside, intambwe amaze gutera mu mibereho ye, mu kwiteza imbere, mubona iyo ntambwe ingana iki?
Muri rusange ni intambwe ishimishije cyane. Iyo nibutse 1994-1996 uko ibintu byari bimeze, nkareba n'ubu ngubu rwose nsanga umuntu yavuga ko hatewe intambwe ishimishije cyane. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ikirangira ako kanya, ibintu byari bibi. Abagore bari barapfakaye, abenshi barapfushije imiryango yabo, abagize Imana barasigaranye imfubyi. Ariko ndabyita Imana nyine, kuko nibura yari afite abo yarokoye. Ariko bari mu matongo, ntabwo bari bafite ahantu baba, ntabwo babashaga kwivuza barwaye, ntabwo babashaga kubona icyo barya yewe n'icyo bambara, bari bamerewe nabi cyane. Noneho uko byagendaga bihinduka buhoro 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 buhoro, ikejo kikaboneka, ikindi kitaraboneka, gutyo gutyo. Ariko iyo ubarebye uyu munsi, biranaruhije rwose kuba wabatandukanya n'abandi Banyarwandakazi. Ntabwo wapfa kumureba ngo ubyibwire ngo uriya ngo yacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi. Oya. Ubu nibura ngereranije nubwo nta bipimo fatizo mba afite yewe ibintu afite ibipimo fatizo ni ukuvuga nka indicateur cyangwa se indicators zifatika zimwe udashobora kwibeshyaho niyo ntazifite sinkunda guhita ntanga imibare ariko ni ukuri ndabona nka 90% haratewe intambwe nini cyane none se uyu munsi urabasanga mu makoperative bamwe baranayayoboye urabasanga mu bikorwa byose by'iterambere basubiye mu masambu yabo abandi bari mu mirima barahinga bareza niyo batakweza n'ikibazo bahuye nacyo n'icy'abandi banyarwanda bose baba bahuye bitewe n'imiterere y'ikirere ariko mu by'ukuri bateye intambwe iboneka
muratubwira ko hari intambwe igaragara bamaze gutera hari nk'imbogamizi cyangwa se inzitizi mwaba mwarabashije kubona babahura nazo zishobora kuba zituma batagera aho bifuza kugera
izirahari ya mbere nabonye mu bo tuganira kandi ni benshi ni ukuba imitungo yabo yasahuye cyangwa se yangizwe muri Jenoside n'ubu abahamwe n'ibyo byaha batarabishyura bo bakavuga ko babona na leta idashyiramo imbaraga zihagije zo kubishyurira icyo ni imbogamizi ya mbere indi mbogamizi nayo ya kabiri ni yuko bakigenda bahura n'ingengabitekerezo ya Jenoside cyane cyane muri iki gihe cyo kwibuka urabo batemeye amatungo urabo bangirije imyaka n'ubu tuvugana mu murenge wa Niboyi mu karere ka Kicukiro barayibishe umugore wacitse ku icumu wakoraga ibintu byo kubaka amazu akayacuruza ngira ngo urumva ko yari intera ikomeye then icyo gikorwa rero gikozwe muri iki gihe igihe cyose tukigereranya n'ingengabitekerezo kuko niba umwaka ufite amezi 12 ugahitamo aya 3 muri iyi minsi 100 kandi gukora bene ibyo bikorwa ubwo urumva ko umuntu wese ashobora kumva ko bikomoka ku ngengabitekerezo iyo nayo iracyahari ikindi rero cya gatatu ni cy'abanyarwandakazi bose basangiye cyo kuba bakodushinga duciriritse ariko rimwe na rimwe ntibanabona ingwate mu mabanki ntibagire bate hari rero n'ikintu twakwita ubujiji cyo kuba batarabasha gukora imishinga banki yakwizera ariko ibyo ni rusange ntabwo bireba abacitse ku icumu bonyine
uravuga ko muganira na benshi bakagenda bakubwira imbogamizi cyangwa se ingorane bafite nk'abo ngabo muganira ko mu Rwanda birazwi ko umugore ari imbere yahawe umwanya ahabwa ijambo ari mu myanya y'ubuyobozi u Rwanda abantu benshi bagenda barufatiraho urugero abo muganira musanga bababwira ko ari hehe bumva leta yashyira ingufu kugira ngo babashe kurushaho kugera ku byo bifuza
aho bumva leta yashyira ingufu ni mu miyoborere y'inzego z'ibanze gukurikirana ibibazo byabo byihariye nk'abacitse ku icumu ariko bikagira umwanzuro mwiza bifatirwa cyane cyane icyo ngicyo rwose cy'imitungo yabo uracyabona ko ari ikintu kibababaje cyane ahandi hantu baba bakubwira babona ko akwiye kujya ingufu nyinshi ni ugufasha aba bantu hari abantu baba batishoboye kuko bavanyemo ubumuga cyangwa se kuko babaye inshike none ubu bariho baragera mu zabukuru urumva umuntu umaze imyaka 23 wenda yari yaranarangije kubyara icyo gihe akaba nta mwana yasigaranye nta n'umuryango ufatika yasigaranye ubu ni inshike bagasaba rero ko gahunda nk'uko zatangiye zashyirwamo imbaraga nyinshi urugero ni nk'ibingibi byo kububakira kubatuza hamwe n'ibintu bashima cyane barakubwira bati byatukuye mu bwigunge bituma barongera mbese bakamera nk'abakozi umuryango bakaba mu nzu imwe bakagira televiziyo bakayireba abantu bakabasura bakaganira mbese bikabakura mu bwigunge abataragira rero kuri urwo rwego baba basaba rwose ngo nabo icyo gikorwa kibakorerwe noneho bave muri bwa bwigunge aze kuba mu nzu wenyine ave kutagira umwana atuma mbega asubira agira ikintu gisa n'umuryango abandi nabo na babana bakuko twavugagamo n'abakobwa na babana b'abakobwa baba barangije amashuri banize neza ariko bagira hanze bakabura imirimo ibyo rero nabyo usanga bisa n'ibiba basubiza inyuma ariko kenshi iyo muganira umwereka ko ari ikibazo rusange atari cye wenyine ukanamukangurira ko agomba kwinjira muri gahunda ya Hanga Umurimo
ye mubona ariko babyitabira nyine kubera ko baba bari kumwe n'abandi noneho batari mu bwigunge baganira bagafashanya bakungurana ibitekerezo n'abantu bakorera hamwe n'abandi
nukuri barabyitabira hari nubwo ureba yewe mfite nk'ikimenyetso kimwe nahera ntabwo ibintu byihungabana birarangira burundu koko n'ejo bundi nabonye abantu nka batatu bahungabanye ariko kenshi biba bitewe n'ubuhamya undi atanze rikabasubiza muri bya bihe bari barinze ariko muri rusange iyo wibutse nko mu majoro y'icyunamo induru zabaga zivuga ambulance zikikika na Croix Rouge mbega abafasha mu ihungabana baza ba buzi aho ngaho aribo bacicikana mbega ukaza kuyoberwa mu by'ukuri gikorwa murimo ubu ngubu urabibona ko byagabanutse cyane ikindi ni ukuntu waganiraga n'umuntu ubona yihebye abantu bihebye ubona basa n'abatabona ko wavuga nk'ubu turi mu 2017 wavuga nk'ubu turi mu 2020 ukumva ukanya nagushubije ngo reka ndangise gihe se gihe nzaba nkiriho izo mvugo zararangiye ubu arakora umushinga unaganisha no mu 2030 ibyo rero kuri jyewe mba mbona ari icyizere gikomeye
nk'uko mwabivuga kandi hari abadamu nyine bafite imishinga ikomeye ibyara n'inyungu ikabungukira kandi igakoresha n'abandi bantu ku buryo nabo babasha kwitunga
barahari rwose mu gihe cy'umushyikirano hari umugore watanze ubuhamya ukora mu bintu by'amakoperative niba ari Kirehe cyangwa Ngoma sinibuka ni kamwe mu two turere kandi nawe yacitse ku icumu ageze ku gihe cyo kugura amasusi imodoka zitwara amakawa n'iki n'ibintu ubona abantu benshi batarageraho muri iki gihugu wenda n'abagabo cyangwa se n'abandi batanacitse ku icumu mbese abantu batahuye n'ibibazo byihariye ariko ugasanga ntibarabigeraho icyo nabonye hatinze ikintu cyo kwemera kwakira ibyabaye no kwiyemeza kubaho habayeho ingamba ibikorwa byinshi byari bya leta by'imiryango itari ya leta mbese abantu batandukanye byo kubafasha kwakira ubuzima no kureba imbere kurenza guheranwa n'agahinda aho bamariye kubyakira bo banashyizemo umurava wenda no kunaturusha twese kuko nyine yari nka defi yari challenge yari nko kuvuga ngo ngomba ku ngo ubuzima bugomba gutsinda urupfu bararikoze abenshi pe
harasiyo
ubona nka reka nguhe nk'urugero ubu ngubu abagore b'abapfakazi bari mu ishyirahamwe yitwa Sevota ugomba kuba uzi muri ahahoze ari komine Taba ahandi hayoborwaga n'uwitwaga Jean Paul Akaes banahuye n'ibibazo byihariye cyane murabizi ibibazo byo gufatwa ku ngufu bagize ibibazo byinshi ubu rwego bagezeho basigaye bagabira abantu inka nanjye ubwanjye barayimpaye none se ntabwo
wagiye gukura ubwatsi se
ubasha kugaza ntabwo ndajya kubukura kubera ko gukurira ubwatsi ishyirahamwe nabyo ntabwo biba byoroshye cyane ariko buriya mfite uburyo mbukura bigeze ku rwego rwaba inka mu by'ukuri ntabwo bukibarirwa mu batishoboye icyakora indi mbogamizi nari nibagiwe ikomeye cyane niyo abagore bafashwe ku ngufu babyara abana abo bana ntibabarirwa mu bacitse ku icumu barabarwa nk'abandi bana kandi bo si ntabwo ari cyo kimwe neza kuko wenda n'imiryango ntibafite minini nk'iyo rero babuze amafaranga yo kubishyurira mana yanjye basubira inyuma nko kubishyurira amashuri basubira inyuma rwose ukabibona hakongera gutangira gahunda za kanseri
ntabwo uwo mugore se afashwa nk'umu ntafashwa nk'uwacitse ku icumu ngo abashe kurihira abo bana
erega ikibazo niyo ugiye kumureba aho atuye ubu nuko abaye ntabwo akiri mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe abenshi ntabwo bakikirinda usanga inzu abamariye ugasanga yoroye nk'inka nubwo yaba ari imwe cyangwa afite amatungo ye magufa angahe ugasanga arakarabye arakeye ugasanga n'umuntu ubasha kurya birenze rimwe ku munsi ntabwo rero uwo nguwo ashobora kujya mu cyiciro cya mbere natajya mu cyiciro cya mbere umwana we ntibazamwishyurira kandi kuba afite ibyo ngibyo ntabwo bivuga ko afite 1600 yakwishyura iniverisite cyangwa 150 ingahe yakwishyura amashuri yisumbuye usanga kenshi aba nyina abayeho umunsi ku munsi ariko yibeshejeho wamubarira muri ba bakene bifashije abakene bifashije rero ntabwo bajya mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe kandi naba kenshi icyo nabonye ibyo saka ndanarikunda cyane usanga baharanira kutabarirwa mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe ariko nyine ibibazo bikaza kuko natwe tutari muri iyo ntuzari ubwo ugira utya hagira nk'igihe cyo gutangira amashuri ugasanga uranaguza amafaranga kugira ngo ubashe kohereza abana ku ishuri ariko wowe ubuguza uvuga ni buruti
uzi kuzishyura n'uwakuguriza avuga ateje azanyishyura
n'ugurije ntayakwima kuko abazi ko ufite ubwishyu
nk'uko wabivugaga rero n'uwo mugore aba afite uwo mwana yabyaye yafashwe ku ngufu ariko ashobora kuba afite n'abandi ugasanga ikibazo cyaremereye
nibyo nyine ashobora kuba afite akenshi ahubwo bafite n'abandi
reka rero twibutse abatwumva ko yari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri Isanga reka tujye ku murongo wa telefone twakire na bamwe mu bakunzi b'Ijwi rya Amerika nguhereho Nzabiyumva uranyumva
hello yego ndabumva
urahagana he
ndi Burundi
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ndabaramukije mu ndamukirize n'umutumire
arakumva
yego je
muraho neza Nzabiyumva
je ni nk'intererano nashoboye kuba nonezezwa cyane n'ukuntu bamwe n'abandi biyungunganije kugira baze bararaba ingene bugarukira ku bandi baba baratinzikajwe na jenoside icyanyoheye cyane nuko mu ndwi iheze narumvirije kuri BBC ikiganiro cyari ko kirahatambuka ndaryoherwa cyane n'ukuntu numvise yuko kuko hari amashyirahamwe y'abiyungunganije baza baragarukira ku bandi baba baratinzikajwe na jenoside cyanyoheye rero nuko numvise yuko hari bamwe baza baragera ku bandi no kubagabira bakabagabira kugira barabe na bingene bo kuyungunganya kugira batere imbere rero cyanejeje cyane nuko mbona benshi bo kifadikanya n'abandi kugira baze bararaba bingene boza baragarukira ku bandi kugira nabo barabe yuko bogera intambwe bageze ko kugira barabe yuko ibita n'ibya jenoside bo byibagira bivanye n'iterambere bo babageze ko kuko iyo umuntu aba abona ikigero arimwo cy'ubukene n'iki birashobora gushya yimwibutsa akahise kiwe mugayo yabona ari karatera imbere kibagira ibyamubaye ko biroroshye cyane nge numva nokengurukira cyane abene wacu baba baragerageje kuza bari barashika kuri kubandi kabisa numva ari ibintu byo kubashimira cyane ahubwo uhora haba ameza agirire cyane mugize neza no kumpa umurongo mugire umunsi mwiza
yego urakoze cyane nawe Nzabiyumva kuri iki gitekerezo cyawe nagira ngo twakire na Crispin uranyumva Crispin turi kumwe turi uranyumva
yego ndabumva
yego urahagana he wowe
ndi mu Burundi komere ya Gihanga province ubanza
igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
ni igitekerezo nagomba na cyane cyane guhoza imiryango yacitse ku icumu kuko yabaye mu Rwanda tuzatangwa biba mu Burundi ariko abandi b'abanyarwanda turi bamwe iyo bija hose twese turi abanyafurika kandi n'abantu tuvuga ururimi rumwe turi n'ababanyi hama nagomba na cyane cyane nsabe amareta yuko yotugura imigambi y'abantu baba bacitse ku icumu akabitaho kurenze kandi ikanabarinda icyo basubiza kubatera igikomere icyo basubiza kubibutsa ibyo baciyemo cyangwa ibyo babonye kongo mono abera wuze kumujyango we wose mu gikomere gitasanzwe ku mutima wiwe no saba rero ama government yuko yogaragaza gufasha mwe n'abantu babarahuye n'ibyo byago ama nagoma ntere intege cyane abantu bo baragerageje kwitunganya bakora imigambi n'abo barahuye n'ibyo byago nta kundi byarashitse imana gusubira imigambi yabo n'abakomeze kwihangana kandi babone ko ubuzima busumba urupfu.
Urakoze cyane Crispin, turagushimiye kuri iki gitekerezo cyawe no gufata mu mugongo abacitse ku icumu. Nagira ngo mpumwanya Madame Ingabire, mwumvise Sabiyumva igitekerezo cye bavuga ku mashyirahamwe yifatanije n'abacitse ku icumu, gerageza kubafasha n'abatera ingufu nyine ngo bakomeze. Na Crispin rero nawe uvuga ibyo yumva yifuza ko leta yakorera abacitse ku icumu, urabivugaho iki?
Sabiyumva, ndagira ngo rwose mubwire ko nanjye abo bantu ndabashimira cyane, abantu babasha kumva ko abacitse ku icumu bakeneye kwitabwaho no gufashwa mu buryo bwihariye, abashoboye kubikora bakabegera, nanjye ndabibashimira cyane. Ariko muri rusange ukwiyeho abantu bamwe hazi ikindi kibazo bafite, kuko sinzi aho bashaka kuri u Rwanda rujya, sinzi igihugu babona bazasiga mu abana babo, ariko muri rusange abanyarwanda babyitwayemo neza. Hanyuma nyine twese turabashimira kandi nanamushimira kuba yahojeje iyo miryango akayifata mu mugongo. Ikibazo rero cya Crispin rwose nicyo, nawe ndemeranya nawe, ingamba zihariye zanagiyeho rega nabari bibye ikigega cyashyiriweho gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye ni ingamba ikomeye cyane mu gihugu gikennye nk'u Rwanda. Iyuroye gahunda zo kububakira nubwo hari aho bitagiye bikorwa neza kubera imikorere mibi y'abantu ku giti cyabo, ariko nibura leta yo igitekerezo cyari cyiza, ibintu byo kwishyurira abana amashuri yose keretse kuri revo imwe nk'iyo batangiye ibice bimwe na bimwe baba batabonye amanota ahagije, ibyo nabyo urabyumva ntabwo byashoboka ko babishyurira bose. Ariko byibuze ingamba ni ukuri leta yashyizeho mu bushobozi bwayo. Erega ikibazo kiba kinahari gikomeye ni ukuba muri leta ikennye nawe uri umukene ushaka imfashanyo, kandi iyo leta nayo idafite uburyo buhagije. Ariko kugeza ubu ubwashyizweho turabushima, kandi n'abacitse ku icumu ubwabo iyo mubiganira barabishima rwose. Ntabwo hajya haburamo utuntu tw'akarengane, abantu bakaza bitewe n'umutima mubi bavukanye, bitewe n'amashyari ntazi n'icyavaho, bagafata nk'umuntu ugasanga bamuvanye kuri lisite y'abantu batishoboye, kandi mu by'ukuri atishoboye pe. Ariko kandi bikorerwa muri komite zo hasi iwabo hagati yabo mu baturage batuyeho, ndetse akenshi abacikanye ku icumu. Icyo ni ikintu kijya kimbabaza cyane,
kandi baba babazi
iyo hari
ntibaba babazi kuko baba babana baturanye,
baba babazi neza, baba babazi neza baturanye. Ubu ngubu yewe hari abantu nzi bavanyeho kandi bavanyweho n'amakomite yabo, hari n'umukecuru wa hariya nyine aho ngaho hari komine tabaya kera, nawe uri muri abo bantu bose bahuye n'ibyo bibazo. Uyibana mu nzu wenyine bamuvanye bari no mu bitaro Kanombe yararembye, ntiyanabimenya ajya kubimenya ari uko lisiti isohotse ntiyibonaho. Ukavuga uti nk'umuntu watinyutse kuvana huyu muntu udafite n'urwara rwo kwishima, ubu koko yabikoraga ashaka iki, agendereye iki? Naha mu mujyi wa Kigali birahari, ariko ibyo ni ikibazo nabyita iki? Reka wenda munyemerere mu Kinyarwanda ntabonye ijambo mvuge ngo ni isolated cases, abantu bashobora gukemura. Usanga ari utubazo twihariye umuntu yakurikirana kimwe ku kindi, ariko muri rusange ni ukuri byari byakozwe turabishima.
Reka twibutse abatwumva ko yari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi mu kiganiro muri Isanga, umutumirwa wacu ni Madame Ingabire Marie Immaculée, turaganira nk'umujyanama ku bijyanye na agenda w'impuzamiryango Profame twese hamwe mu Rwanda. Reka dusubize ku murongo wa telefone twakire na Christian. Christian uranyumva?
Ndakumva neza.
Yee, urahagana hehe?
Ndi Kigali.
Yee, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ikibazo cyanjye nari mfite, nari mfite ikibazo ku ngengabitekerezo ya Jenoside. Uko imyaka ishira usanga mu nsanganyamatsiko hatabura ngo turwanye ingengabitekerezo ya Jenoside. Nashaka kubaza madamu Ingabire Immaculée ukurikirana hafi ibintu bibera mu Rwanda niba itagabanuka.
Urakoze cyane Christian. Madame Ingabire, ikibazo cya Christian,
urakoze kuri icyo kibazo, ariko jyewe ndabona kwigabanuka. Niyo hasigara umuntu umwe yifite, ni ikibazo gikomeye, kuko uwo muntu umwe kwanduza abandi biroroshye. Ariko iyo ngereranije no mu myaka yashize, aho wumvaga ngo mu karere runaka hishwe abacitse ku icumu bangahe, ukumva ngo mu karere kandi runaka, aho kandi ari hose mu gihugu, ukumva ngo mu karere kandi runaka amatungo yishwe, imyaka yaranduwe, hari amabaruwa bandikiwe abateguza ko azabica, hari abagiye bafata amazirantoki basiga ku mazu yabo, hari abasizeho irangi ritukura cyangwa wenda amaraso y'inyamaswa abishe. Ni ukuri biragenda bigabanuka. N'uyu munsi birahari, uyu mwanya uyu nguyu tuvugana, ejo bundi menya ni itariki ya mbere cyangwa iya kabiri. Umugabo yabwiye umugore we yishakiye, umugore we ntabwo ari ukuvuga ngo n'undi, aramubwira ngo nzakwica itariki ya karindwi igere waravuze nka bene wanjye. Umugore ari mu bacitse ku ishumu, umugabo ntabwo arimo. Ibyo ni ingengabitekerezo. Iyo umuntu agiye muri resitora akarya inkoko, yarangiza akegeranya utugufa twayo tw'inyama yariye, agaha umuntu kandi azi ko yacitse ku icumu, ngo kiragenda ushyingure mu yandi magufa isesera. Ibyo bifite icyo bivuze. Izo kitizi turacyazibona, ariko jyewe ngenda ngereranya, nkareba ngereranya umubare we kesi ziba, nkanagereranya n'ukuntu abantu babyamagana. Kera habaga ari ibikorwa byinshi byabaye, kandi ugasanga ababyamagana nibo bakeye. Mbese wasangaga biramaganwa n'abacitse ku icumu, bikamaganwa n'inzego za leta, abandi twese ukagira ngo ntibitureba. Ariko uyu munsi ni ukuri abanyarwanda usigaye usanga bose ubona bose icyo kintu batacyemera, batakigishyigikira, kuko rimwe na rimwe n'ibyo abantu bavuga cyangwa ibyo bakora baregwa n'abandi n'abaturanyi babo. Ntabwo ari ngombwa ko bijya kuvugwa n'uwabikoreye. Niyo ari ubivuze, abatangabuhamya usanga ari babandi kera bumvaga ari bantu b'imbere. Dore nk'ejo bundi umugabo Bugesera yari ireze wenyine muri iki cyunamo tukirimo, kuko ni ikiminsi ijana ndaturangije cya cyumweru kibanziriza iminsi ijana, ariko nicyo tukirimo. Umugabo wenyine baramubajije, bamufataga nk'inyangamugayo aho yari atuye. Ejo ndagiye mu cyunamo kutageza mu cyunamo nk'abandi, ati nitumwe yivugira uko yishe abantu, ntawari waramubuze ubwo ntawamubonye muri ibyo bitero yagiyemo. Yavuze ibitero yagiyemo avuga ko yaniciye abantu babiri. Njyewe rero iyo bigeze aho ngaho, wibutse intambara yabaga irwanwa mu myaka yashize, umwakana ibyaha yigaragura atsemba, agira gute, akabona n'umuryango w'umufasha, akabona na famiye y'umufasha guhakana ibyo byaha. Ukabona uyu munsi umuntu ageraho wenyine n'umutima we umwereka ko ibyo yakoze atari bintu ku bwanjye mba mbona rwose intambwe yaratewe. Rega ingengabitekerezo ni ikintu gikomoka ku burere, ku bintu umuntu aba yarigishijwe yabayemo, kandi ntawe yigisha umunsi umwe. Nta nubwo rero twakwizera ko umunsi umwe byaba byarangiye. Ni process, ni gahunda ndende. Ibyo byo na hariya muri Nyarugenge Kimisagara basanze imibiri y'abantu yari gitabye muri saro, kandi abahatuye babizi, kuko byanavuzwe n'umwana wo muri urwo rugo, banacukura umugore wo muri urwo rugo, babizi umwana wo muri urwo rugo niwe wabivuze. Of course niwe wabivuze umwana.
ati nyamara baragiye ngo bari bafite amakuru bakajya bacukura bahuzagurika bacukura hatari uko batari bahazi umwana wo muri urwo rugo arababwira atereka yewe dore ni muri saa genda mucukura yariya muri saa basohora intebe n'ameza baracukura imibiri y'abantu bayisanga mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi.
Iyo ni inzu iyo nzu ni iy'abo bantu cyangwa ni inzu baguze batari bazi uko ibyo bintu
ni iyabo ndetse umugabo anafungiye jenoside kandi umugore yari abizi ariko yanga gutanga amakuru. Urumva ko ibyo byose ntabwo wizera ko bizashira aka kanya, ntabwo bishoboka, ariko nibura icyo gihewe mba nizera kintu icyizere gikomeye nuko abanyarwanda benshi sinavuga umubare kuko si n'ubushakashatsi nakoze ni ukugenda urebera mu myifatire n'imyitwarire y'abantu urabona ko ntabwo bagikeneye ibintu by'intambara, ntibagikeneye ibintu by'amahane nubwo muri munyarwanda muri rusange abarwana no kwiteza imbere. Ibyo bindi byo kujya yewe ndetse n'ibintu urabona nka mbere mu myaka yashize wasangaga abantu batavugana ngo bariya baradushinje ugasanga abandi ngo bariya baratwikiye ibiki Eugene, n'ibyo bintu biriho biragabanuka cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo turebye nk'aya mashyirahamwe y'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi hamwe n'ayabishe kuko hari abantu bagiye babasha kubahuza bakabashyira hamwe hari bariya bapadiri Masinzo hari bariya babandi nabo cyane cyane abanyamadini ariko n'abandi batari abanyamadini. Iyo urebye ukuntu babanye ubu tuvuge wowe washinje umuntu muri gacaca aranafungwa n'ubu aracyafunze ariko umugore w'uwo muntu muri kumwe mwishyirahamwe murakorana ntimucyurirana ntimugirana mute abaturanyi barasabana amazi bagize gute? Ni ukuri yewe ntabwo mvuga ko ingengabitekerezo yashize hanubwo nizeye ko izashira ejo cyangwa ejo bundi rwose ibyo ngibyo sindizeye wenda kugira ngo izashire burundu birasaba ko hazaba hasigaye abana bacu generasiyo y'abakoze jenoside n'abayikorewe itagihari ababibayemo mbese batagihari ariko yaragabanutse mu buryo yewe mbona bumpa icyizere.
Bizagenda biterwa n'uko nyine bagenda bakura bakura bari hamwe kandi bumva ko bose ari abantu bamwe bahuje ibyo bakora nk'abo ngabo bavuga uti barakorera hamwe no muri iriya nkuru y'umunyamakuru wacu aho yaganiriye n'abari abaturage bamubwiraga ko bari abo ku murenge wa Kinyinya bamubwira ko basabana amazi barahurana umuriro ukumva ko babanye bya kivandimwe ibyo bizatuma n'abana bazakura baza mbere mu bihe biri imbere nabo ibyo by'ibitekerezo bibi bigenda bibavamo
bazakura nta kintu cy'ivangura n'urwango bafite. Gusa twebwe ikibazo dufite Imana yadufashe Imana y'u Rwanda ikaturinda abanyepolitiki b'abanyamacakubiri kuko buriya njyewe narabibonye kugenda nganira n'abantu kugenda mu gihugu hose ngira nahamya ntagaze ku maguru yanjye yombi ko abanyarwanda b'abaturage ntacyo bigeze bapfa nta nubwo bigeze bangana bagiye bahabwa inyigisho mbi bakizezwa ibitangaza bakabeshwa ibintu abatutsi baraje babice babamare abatutsi baraje babasubize ku ngoyi y'ingoma ya cyami mwongere mu baheke babahake ibintu bitagira aho bihuriye abandi bakababwira bati ugenda wice kwa naka utwara iriya nka ze uge mu iriya nzu ye se ugira ute se ibintu nk'ibyo cyangwa utwara iriya sambuye bakabafatira ku kintu cy'ubukene n'ubujiji bakababeshya ariko urebye mu bateguye babibye kurwangana mu banyarwanda nta muturage usanzwe urimo.
Reka twakire ku murongo wa telefone na Janvier uranyumva? Urahagana he Janvier?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego ndaramukije umutumire.
Narakumva.
Ego hanyuma igitekerezo cyanjye icyo nagomba kuvuga ni kimwe.
Ego
turazi yuko habayeho jenoside mu Rwanda mugabo rero abantu bakwiye kwitegereza bakaraba mbega jenoside yoba yaturutse kuki mbega byo byavuye kuki kugira ngo abantu bicane bamarane kuko bigaragara ko regla jenoside ari bajya abantu batanguye kwica abari mu ndege hanyuma natwe nk'abarundi duca tuvuga ati ego mu Rwanda urumva barabikoze baragarukira nako none nk'ubu umuryango wanya kwigendera Cipriano ntajyanira nawo abanyarwanda numva ko bakuye kuza nabo bakagira bakabwira ko bakabasaba imbabazi bakavuga bati ibyabaye twarabibonye uko bimeze hanyuma n'abarundi nyine bagasabwa imbabazi kugira ngo abantu babandanye banywanerwa uko umuntu abandanya anywana na mugenzi we niko n'umubanyi we bonywana none umva kumengo ibintu byo baziza cyane hanyuma ni byiza abo bacitse ku icumu nabo no kuraba bagarukire ko babahoze murakoze cyo nica cyari cyumvira cyane
nge urakoze Janvier madame Ngabire iki gitekerezo cya Janvier murakivugaho iki
nacyumvise gusa ntabwo nemeranya nacyo sinawe ubivuze wenyine numva abantu benshi bavuga ngo genocide yatewe nuko indege yarimo Perezida Habyarimana nyine ari nayo yarimo na Perezida Ntaryamira yahanuwe gisingemera kuko ntabwo indege yahanurwa ngo muri iryo joro amalisite y'abagomba gupfa babonetse imipanga ibihawe abaturage amahiri ya nta mpongano y'umwanzi abahari bariyeri zibe zigiye mu muhanda ako kanya ntabwo mbyeme ikindi gituma ntabyemera nuko na mbere yaho abagugwe barishwe abantu b'i Bugesera baricwa ubona neza ko byari igerageza rya genocide nicyo gituma rero indege rwose sinyemera nk'impamvu wenda ishobora kuba imbarutso ariko ntabwo yaba impamvu ndagira ngo dutandukanye ibintu bibiri hari impamvu y'ikintu mu cyongereza wenda nayita root cause sinzi uko mu kinyarwanda
ni nyirabayazana
akaba haba rero n'imbarutso imbarutso ni ukuvuga ngo wakojeje agati mu ntozi intozi zari zihari sibyo
ukojejemo agati zirasara
ariko none ukojejemo agati utumye zisandara ariko zari zihari ni ukuvuga ngo icyo cyumba yimuhakaniye ko atari cyo icyo rero nemera ahubwo nemera ko umuryango wa Ntaryamira perezida w'i Burundi Ntaryamira nawo yewe ku bwanjye nka Ingabire ndabahozana n'abafata mu mugongo kuko barapfushije kandi bapfusha mu buryo bw'amaherere bapfusha ari nta mpamvu kubera ko n'uwa hano iyo ndege ye n'uyu munsi sinuzi n'abajya batubeshya ngo baramuzi barahuzagurika bikazarangira nta usanze fatwa ibyemezo bifatika bikwereka ngo dore n'uyu nta gukekeranya kuko ubundi niko umunahamye ndi cyaha abafite ibimenyetso simusiga ariko ndahamya ko uwabikoze wese tageti ye ntabwo yari perezida Ntaryamira cyangwa abandi barundi bari bayirimo simpamya nimba yari anazi ko bayirimo tageti ye yari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu by'ukuri rero na Habyarimana ntabwo yagombaga gupfa ariko noneho Ntaryamira we rwose nta naho yarahuriye n'ibyo bibazo icyo perezida Habyarimana yaba yarazize cyose naho Ntaryamira arahuriye nabyo kuko ndibwira ko ari ibintu byarebaga u Rwanda bitarebaga u Burundi ku bw'ibyo rero nabo nyine ni ukwihangana nabo kuvuga ngo abantu babasaba imbabazi ninde se wazibasaba nitumenya nihagira uzakora nk'iyo itabogamye igaragaza neza akatwereka ikimenyetso simusiga tukamenya uwahanu iyo ndege ugazabasaba imbabazi adawayizi ntabwo njyewe navuga uyu munsi ngo napfushije abantu barenga miliyoni muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ngo ndatere intambwe njye no gusaba undi muntu waba warabiguyemo niba ari ibyo twakabaye twaranasabye n'imbabazi n'ababirigi hari abasirikare babicumi baguye mu Rwanda hari abanyamahanga benshi bagiye bagwa mu Rwanda icyo gihe rero sinzi ko ngira ngo ubungubu u Rwanda ari rwo rukwiye kuba ruzunguruka rugenda rusaba imbabazi oya uwaguye mu Rwanda wese muri kiriya gihe amenye ko ni impanuka yagize siwe washakishwaga ntabwo rwose ari we bari bagendereye yagize impanuka nyine kwa kundi bavuga ngo inkubira kubitsa twara umwanzi n'umukunzi ariko nta wari umugendereye ku bw'ibyo rero simbo n'umunyarwanda icyo yajya gusaba imbabazi umuryango wa Ntaryamira ntabwo ndi kubasha kubyumva rwose gusa kubabazwa n'urupfu rwe
igihe cyose y'ubuzima bw'umuntu butakaye yewe ku giti cyanjye ndababara kuko mba numva umuntu agomba kubaho akazitira urw'ikirago nk'abandi bose simba nemera ko hari umuntu ufite uburenganzira bwo kwambura undi ubuzima kuko siwe wabumuhaye kandi aramutse agerageje no kuba umusubiza ntiyabishobora. Ikimenyimenyi ni uko nubu hari abantu bishe abandi muri Jenoside yakorewe Abatutsi uyu munsi baricuza kandi ukabona ko icuza bikuye ku mutima kandi ukabona rwose biramubabaje cyane ariko ntabwo ari busubize ibiri inyuma.
Nizere ko Janvier yumvise igisubizo umuhaye. Reka twakire na Edouard. Edouard, turi kumwe?
Kumwe.
Urabona.
Urahagana
he?
Ujumba Burundi.
Igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo?
Icyo kibazo uko nubimeze, urabona Jenoside imaze kuba mu gihugu, nta bantu bagenda mu bisantere birumvikana, nta bantu batakaza ubuzima, ugasanga ubwoko bumwe bwihaye ubundi burabwishe. Mugabo nk'icyo rero nta gace kabigera mu gihugu, usanga abantu bose baguma bacanamo. Ikome nk'iyo Jenoside ariko arapfura yabaye mu Rwanda, ni nyine ikome abantu bose ziremaranye n'amakungu barabyemeje bagirane. Nashaka kumubaza uko ikintu bafatiraho kugira ngo bavuge ngo ni Jenoside ngo yabaye mu gihugu kanaka kimwe kindi. Ejo nkataza abantu ngaha mu Rwanda urabona ko ubwoko bwari busigijwe bwa mbere kari bwo butwara, nabwo nyine ntibuse buraba ngo buce bwiyamye bwiyasira abo bandi ageze ngo bakoteze Jenoside, barabukuntu bagira ntuziye platage etable ikintu cy'ubutegetsi kuko antre sitwaye agasabuka zaba kaduga ati twebwe habuze ubutegetsi tu none raba rabuho twahiga nibwo buzimye gutwara niho nteye nanga bibiri yo kugira aye mbere tebe bwara twabona ubwoko bumwe barabona batwara mugabo usanga ibintu byose rero bibi bya Jenoside n'ibintu bigoye rwose. Usanga umuntu wese avuga ati ubwoko bumwe bwa biyangisiye ubundi burahereye buri cy'abantu ikome ngaha intenshene nyine no mu gihugu cy'u Rwanda ni igihugu urabona kirimo abantu abaturage bose barabwanje baragiye gusaba nuko nabo nyine n'abari bari kwatwara nabo nyine n'ubwishyu bwe muri karateri ntabwo ibyo nayo karavuga yuko tutasigura nuko nyine amashimwe cyane nisanze ari umuntu ubyena ahahise nabo nyine buraba ukuntu bari kwahise kiremaniya ntiyise kandi turabwa yuko bolisare no hofiye tayime nenda no parudone pa ije kina kare ni nizave ngo ije na kavuye mu gihugu ngo abantu basubirane mu murakoze.
Urakoze Edouard, nubwo umurongo wawe utarumeze neza cyane ariko hari ikibazo wari ubajije ngo bashingira kuki kugira ngo bavuge ko ari Jenoside. Ingabire nagira ngo nguhe umwanya ugire icyo umubwira ariko iki kiganiro nduva hari ikiganiro mugenzi wacu Thomas Kamirindi yigeze kugira asobanura icyo kibazo. Ntabwo nzi ntabwo ariyo ntumbero ku mugana w'abarundi twari dufite uyu munsi, turavuga iby'iterambere aho abarokotse bageze, ntabwo twari turi mu nkomoko n'icyo bashingiraho ku byerekeranye na Jenoside. Ariko niba hari icyo wamubwira ijambo ni ryawe.
Jenoside iyo yarabaye mu Rwanda uhereye ku gisobanuro umuryango mpuzamahanga wahaye Jenoside, hanyuma y'intambara ya kabiri y'isi Abayahudi bamaze gukorerwa icyitwa Holocaust. Igisobanuro rero cyahawe Jenoside ni ukwibasira, kugenderera, kurimbura burundu cyangwa igice runaka kubera ubwoko bwabo, kubera ibitekerezo byabo bya politiki, kubera imyemerere y'amadini yabo cyangwa se ibara ry'uruhu rwabo. Icyo gihe bihita byitwa Jenoside, kandi haba hari n'uburyo bigaragara uko bayiteguye, ko Jenoside yose irategurwa, ndetse yewe mu kuyitegura bashyiramo n'uburyo bazayihakana, bazanayipfobya. Ibyo byose rero mu Rwanda byarabaye. Iyo ngiyo ngira ngo nta mpaka zigihari, igisi yose yabyemeranyijeho, ntawe ukibigiraho impaka. Ubu impaka zafashe indi ntera, ziri ku bindi, si kuri icyo. Noneho rero ngira ngo maze kubona ko abarundi benshi batazi amateka y'u Rwanda, kandi bakibwira ko bayazi, nicyo kimbabazi, bagashaka no kuyasobanura. Arakubwira ati ubwo bwoko buvuga ngo bwarishwe, ubu nibwo buri ku butegetsi. Ntabwo namwumvaga neza,
haruko ni telefone itakugaga neza ariko duke nagiye numve uko yego wenda twebwe intambwe ya muko twaramere twabibayemo mbere bitugeza kuri genocide nyuma ya genocide duhitamo kubireka wenda barundi tugenda dusimburana ubu ngubu bo nibyo bagezemo ariko ndagira ngo umubwire ko hano ibyo ngibyo atari byo tureba nta muntu ubona umwanya we kubera ko abarirwa mu bwoko runaka ubu byana kurusha kubumenya ko butakiba mu ndangamuntu ntantu na hamwe bukiba mu buryo bugaragara iyo rero avuga ngo nibo bari ku butegetsi ese iyo tuvuga ubutegetsi ni iyo tuvuga ubutegetsi hari ubutegetsi butatu mu gihugu hari ubutegetsi nyubahiriza tegeko aribwo twita nka guverinoma hari ubutegetsi nshingamategeko aribwo twita parlement na sena hari ubutegetsi bw'ubucamanza aribwo buri usangamo kuri supreme na ziriya nkiko zishamikiye ni arashaka kumbwira ko abantu bose bari muri ubwo butegetsi bakomoka mu bwoko bumwe icyambwira ubwo bwoko buri ku butegetsi ni ubuhe birambuna kubyumva kandi iyo babivuga ntibanabigusobanurira nyine ngo ubyumve yaba yambwiraga ati dosi muri guverinoma harimo abaminisitiri bangana gutya na gutya none abo baminisitiri bose bari mu bwoko bumwe dore muri parlement ntuzi rutsemba chambre basi harimo abadepite bangana bati abo bose bari mu bwoko bumwe cyangwa se nibura nambwira ati kimwe cya kabiri bakomoka mu bwoko bumwe ntabyo ariho ambwira muri sena nicyo kimwe mu butegetsi bw'ubucamanza nicyo kimwe nonese ubwo ari kumbwira ngo ndashaka umuntu uzajya abimbwira nka n'imibare anyereka ati dore muri parlement hari abantu 70 none nibura basi da 50 nab'ubwoko bumwe ese basi nareke 50 ambwire na 40 ati nab'ubwoko bumwe abinyereka icyo gihe tuzaba dufite aho duhera tuvuga ko hari ubwoko bumwe buyoboye igihugu nanabwo mu Rwanda biraruhije kuva umuntu atakibona umwanya kubera ko ari naka biraruhije kuvuga ngo ni ubwoko bumwe buyoboye igihugu ntabwo bikunda kandi ndagira ngo nibutse ko igihugu kitayoborwa na perezida wa repubulika wenyine ari ku isonga nyine mu bayobozi b'igihugu ariko si we wenyine erega kandi iyo uvuga ubuyobozi gendagira no mu byo i Burundi bita amakomine ujye mu maprovense ujye mu biti iyo ushaka kureba ibintu bene ibyo tangirira aho ngaho ahubwo hari hasi hanegereye abaturage kuko bari abo hejuru cyane bo kugira ngo banahura n'abaturage gake
ibyo uvuga bijyanye na n'imirimo ubundi umuntu yagombye kubona umurimo kubera ubushobozi ntago yagombye kubona umurimo kubera ubwoko ninahangaho uko bikorwa nta bavuga ngo bamufashe kubera ko ari mu bwoko bunuru
hano mu Rwanda biroroshye imyanya ya politike bayigabana nk'amashaka ya politike none imyanya tekinike ikorerwa ipiganirwa ibyo rero kuko byo ndakubwira gutyo kubera iki niwo muri parlement ninaho byoroshye cyane amashaka ya politiki atangariza izo liste zikajya mu baturage bagatora bitewe n'amajwi ishyaka ryabonye buri majwi akamugenera umwanya w'abadepite ari bugiki ndirumva n'iby'abanye politiki bigabanira ntabwo ujya kubitindaho cyane kuko amashyaka afite uko yubatse indani iwabo ntabwo ndi umunyamashyaka sindimenya neza noneho kubera bya bindi nyine byo gufasha abagore kuva mu bukererwe bakererewe basigara inyuma hari indi myanya yagenewe abagore batorwa n'inzego z'abagore iwabo izo nzego z'abagore zirimo abaturage bose b'abagore batuye muri ako gace nta bintu by'amoko birimo hari imyanya ibiri yagenewe urubyiruko ngo nabo bajyanijwe iby'urubyiruko mu nteko abafite inama y'igihugu yabo y'urubyiruko hari undi mwanya umwe wagenewe abantu bafite ubumuga abo nabo bafite inama yabo y'igihugu y'abafite ubumuga nibo bitorera rero abo bo rwose nta n'undi ubyivangamo ngo agiye tweduheruka dutora ya mariste asigaye iyo utari mu byiciro byihariye ahongera guhurira no gutora abantu bazajya guhagararira abandi ubwo rero iyo utangiye kumbwira ngo ibyo ngo abantu b'igihugu kiyobowe n'ubwoko bumwe mba ntumva neza aho uri kubivana
ubwo yasobanukiwe twibutse ko ari Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire Gabriel uranyumva
ndakumva
yeah. Urahagana he
Bujumbura
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ikibazo cyane bwa mbere mbaye kubashimira ukuntu bitaho ipfubye gahana genocide ubikurikira ibyo ari ukuntu mutegura ibintu byo kwibuka habukwe gikose bavuga genocide yakorewe abatutsi hari nka periode yabo bandi b'abahutu baba ngaho mu Rwanda bacye menga uko gikose bakubayemo menga barigunze nakuntu yosije bo yihindu akayise ukundi kunayego bavuga ko amaradiyo yose uvuye mu Rwanda bimavuga genocide yakorewe abatutsi abo bandi bagenzi bari aho nyine mu Rwanda menga bari muri periode mbi uko gikose ababiyumva nabi ko bavuga periode abakore abatutsi ababishwe bishwe n'abahutu bacye menga babyakira nabi ikintu kibazo nari ifite
bande babyakira nabi
abo bahutu ubwo kuri mu Rwanda bw'abahutu bavuga nyuze yakorewe abatutsi
ariko mu byo umutumirwa wacu yatubwiye ko bose ubu ngubu bafatanyiriza hamwe kwibuka kandi nta nubwo ari n'iminsi ijana yonyine icyumweru kimwe ni ku rwego rw'igihugu hanyuma iminsi 90 ni ku rwego rw'igihugu hari icyumweru cyo kwibuka hanyuma mu busanzwe bakibuka iyo minsi 90 yose
ikimikurikira nacyo nk'abana barutse ubu ngubu bavutse 1993 bakabonyeje jenoside nagakomeza mu mitima bakuba babwira ibintu twari yabaye kera nagakomeza mu mitima
abantu batabizi batabizi ariko n'ubundi ntago ntibamenya uko bashobora no kuyikumira wowe urumva byagenda gute
nge mu mumenga bofata bakabishyira nyarishira ngo ngo mba kubatwa bagenda ku mudugudu mwasa gatanga icyumviro cy'ibya mushike mu genocide nge numva botumye n'abakozi b'Imana bagahumura imitima kuko ubwo ne wumva idakorewe abazera bawe kera ubwumva buri munsi uko mwakoze umutima wawe umeze urubu rukomeye kandi cyane cyane abakozi b'Imana baza barabaremesha babagira ibiganiro mu mega byosumba ngaho kugenda ku mudugudu uko mubyivuye bagatanga ibyumviro abakora jenoside iki umenga umwana yashyize umubyeyi wiwe atumva agahinyira cyangwa se munamuhumuriza ku mutima
ibiganiro byo biraba. Gabriel urakoze, reka mpa umwanya mutumirwa wacu ubwo wagira icyo akubwira. Madame Ingabire
urakoze, ikibazo cya mbere cyose nanacyumvise neza ariko numva gasana ushaka kuvuga nawe umurongo wa telefone ntiwari umeze neza cyane ariko numva gashaka kuvuga tise nk'abantu b'abahutu bo ntabwo baba babifata nabi cyangwa simbizi nko mu gihe cyo kwibuka ariko ndagira ngo mubwire kuyo turi mu cyunamo nk'uko ubwo ndasubirizaho ni cya kabiri ibiganiro koko bibera ku midugudu ahubwo wagira ngo Gabriel abahari bikabera ku midugudu hari bibera ku tugari ku mirenge ku turere ku ntara aho nta nibiba kuko nta baturage batuye ku ntara icyo gihe wabuhuje babandi n'ubundi bari barahuye mbere noneho abacitse ku icumu batanga ubuhamya bw'ibyababaye none wabahisha abantu rero nabo bagatanga ubuhamya ukuntu byabavunye bikanagira ariko ndagira ngo mwibutse ko nabo ngabo barimo bo bita abahutu batanahigwaga hari n'abishwe nabo bazira ko bagerageje gukiza cyangwa guhisha abatutsi abo barahari hari n'abagize Imana ntibapfa uyu munsi batanga ubuhamya ariko noneho n'abishe ubwabo barabutanga ni ukuvuga ngo abantu baricara bagasa n'abashashe inzobe noneho icyo ubungubu ahantu ubu tugeze ni ukuvuga ngo twese nta muntu n'umwe jenoside itagize nk'ingaruka buriya yaba ari uwahigwaga yaba ari uwahigaga yaba ari uwumvaga bitamureba ntacyo bimutwaye twese nk'abanyarwanda yatugizeho ingaruka iya mbere na mbere ni ukuntu yadusenyeye igihugu yaragisenye burundu byabaye nko gutangirira kuri
ye none akanama mwatanga rero muri rusange mu masegonda make cyane kuko ikiganiro kirangiye
mu masegonda make cyane ni ukuvuga ngo tugomba ubu ngubu twe gahunda dufite kandi twiyama n'abandi bantu bashaka kutuvangira bazanamwo ibindi ni ukureba inyungu zacu nk'abanyarwanda n'uru Rwanda rwacu nta rundi Rwanda tuzabona kandi nitwongera kwiyemeza kurusenya abadutse umuhoro bazaboneka.
Ye murakoze cyane madame Ingabire Marie Macire, ndabashimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma, namwe mwese abateze amatwi n'abatanze ibitekerezo n'ibibazo byatumye twungurana ibitekerezo muri kiganiro. Mwese mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi.